ራችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳስተናግዳችሁ የነበርኩት ስመኝሽ የቆየ ነኝ።
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለ ሰዓት ለማወለ ካራንገ ሰዓት ሰዲት ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ሮሞ የሮመር ዊጣታ ሃንገጂማታ ትራዲዮኒ ዳፍ ቴሌቪዥንን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራካን ተምሳስ አመጀል ቀበራ ተከሞልተን ሆርዶቶ ተከኛ ሰገንታ ወንጂማታ ሐራፍኪን ደፈን ከንከሱሜስ አን ምትኩፍቃዱቲ ኦዱፊ ሰገንታ ወን ሐራፍ ቀምኑከሳ ኮሚሽኒን ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ጋባሳ ኢሳ ወጋ ከሰት ወሊትቡ ኢንሶኒ ሂደኑን ታሲፈመን ሰርበመ ምርገነማ ኢትዮጵያ ከሳፍ ሰበበ ኢጆ ለጀቹሳ ጉዲነ ጉራጌ ባሃት ሮበጭማ ሮቤን ኢጆ ለንዱርባ አፉር ሎላቲን ቢሻል ሎላቲን ፉጣተሙን ጀደሙፊ ቆፒ ቶርበኒ ካንቴ ቆፒ ለበታቲን ደርገጎ ፍራኦል አህመድ ብረታ ዩኒቨርሲቲ ተየ ቡነ ኢትዮጵያ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ጉርጉራጅሩ ኢስም ብራንገኝ አንገጡ ምረ ሰገንታ ከኛ ቲን ወሊን ቱራ አመ ደበሬን ከኖዱቲ ያለን ገመዳ
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱጂማታ አወሊናን ያለን ገመዳቲ ወልትቡይን ሲደነው ኢታምርገና ሞማ ደቀቡ ሰበባ ጉዳታው ኮሚሽነ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢሰማኮን ገባሰ ወጋ የሮሰ ደፋ ፋርባሴን ኩበቺ ሲጅራ ወልቲ ቡንሲደኖ ደራራቢ ፈሄዱ ደቀብሲሳጁ ደበላጅረ ካንጀደን ኮሚሽነር ኮሚሽነ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ካናዳብሲሱ ፊስ ፉርማኒ ኢጆፍ ቶክቲን ማሪና ገኛ ገገሱ ረጀደን ኢታ ምርገና ሞማ ጋባስኒ ኩንተሬ ሴኬሳኒ ጉዳን ዋኤ ምርገሉ ቡንጅራቹ አከተ ሁምኖቲ ወል ወራናን ናሞተነጋሚ ዱሳኒፊ ካናፊሞ ኒቶኮ ሳካን ከወልየ ቁታው ንብሰሜራ ገመካኒን ዶክተር ዳንኤል በቀለ እትጋፈተመ ወጋሸኒ ፍትከነም ባቲ ዱፉ ከነ ከጥሙራን ታው ንብሰሜራ ወጂ ኮሚሽነ ከነ ሆገኑ የሮጀል ቀበፉደድ ወጋሸን ከመርሳ ተቆፍ ቆፈ ተጃጅሉ ፍቱሬ ከጀደን ዶክተር ዳንኤል እትጋፈተመ ከናን እትፉፉ ፍስ ፈዲ ከነን ቀምነተው ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅሩ አፊያኢን መነመሬ በከቦተ ኡመታ ኦቦ ታገሰ ጫፎ ካንየሮ ሆጂ ሳኒ ጡምረን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሀረ ገጌ ሰኒ ጅሩ ጀቹዳን ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔ ራጋባ ሴራ
ጎዲና ጉራጌ ባሃ ቡልቺን ሰመጋላ ቡኢ ከሰቲ ኢጆሌን ዱርባ አፉር ሮበ ጀባ ሙደቴን ለግዲ ካላንኪ ዶጀለሙ ጉቴ ፉዳተሙ ይሳኒ ቡልቺን ሰመጋሊቻ ቤክሴጅራ
ካንቲባ አመጋለቲ ኦቦ በለጠ ጫካ ገዳቱ ጆሌ ሎላቢሻኒን ፉዳተማን ከሳ ሬፊላ መቆፍቲ አርገሙሳ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰን ጠበላፍ ገረ ለገሰና ከንዴመን ሸመረኑ ምሪሳኒ ኩዳፍሪ ሃንገ ኩደጃአተው አርፈን ሎላሂ ያደሚን ኑፌን ፉዳተሙ ዱበተን ሃላ ከናን ዳይም ሳኒ ዱኡን ገድሲሳ ተኡ ከዱበተን አባን ዳይመቶኮ ኦቦሙሉነ ሻንቆ አከጀለኒት ኦቦሌቲሽ ከብራን እና ሸንካም ቢሻኒን ፉዳተምቴ እጃ ዋናርግቴ ጀቸ ሰሙንሽ አካን ጄ ካሜራ ጀደኒሩ ሮቢዴን ገዳ በሪ ሰዓቲ ኩደለመረት ጣባላ ጀቹዳን ገረለገ ሃላኪዶ ወሊዮ ጅንካን ዴማን ዳይማን ሰደ ከሳ ሰዲ ካንሳኒ ተኡ ከንብሰን ኦቦሙሉነን ኡሳን ከሳ ቶኮ ቢሻኒ ፉዳቴ ጀደን ባቲንገና ከናማኩን ሮበረ መዲ በረተሜ ጫላ አከቀባቱ ጉዮተ ሙራሰ ዱረካን ኢብስም ዳበቲ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ሐዋስኒ ሶቺ ጆሌሳ አከቶዋቱ በቺሴ ቱረ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራጋባሴራ
ናኖ ትግራይ ተንቅኒታ ኦፊ ኬሚካሎ ተፈራ አራማ ጅራቹን ራኮ ገመወራና ፊጎጊንሳን ዱሩማኑ ኢሳሙ ደቴሩ አካ ሂንጀቤሲን ጀቹን ቆናን ቡልቶኒ ያዶ ቀበን ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒሩ በረኦ ሚሻ በረኩ መለማፍ ኩዳጃፊ ኩዳቶርባፍ ካኖሉ naannicha keessatti xaa'oo fi keemikaalonni farra'ama gatiin isaanii ol ka'aa waan ta'eef mootummaa fi dhaabbileen gargaarsa akka nu deeggaran jechuun dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Qees Nugus Gabrabaad aanaa taayitaay qoraarootti qonnaan bulaa kan ta'an bara darbe xaa'oo malee akka midhaan facaasan himanii bara kanas nama maallaqa qabu qofaatu bitachuu danda'a jechuun gatiin xaa'oo ol ka'aa ta'uusaa himaniiru. Qonnaan bulaan biraan aanaa raayyaa carcaritti lafa qonnaa heektaara 1.5 qabaachuu himanii bara darbe xaa'oo malee kan facaasan osoo hin biqiliin hafuu himanii bara kanas waqtiin isaa gaarii ta'us hanga ammaatti xaa'oon ganda isaaniif hin dhiyaatiin akka jiru ibsaniiru. Paartiin siyaasaa naannicha keessatti sochii qabu Saalsaay Wayyaanee Tigraay ibsa baaseen immoo xaa'oon qonnaan bultootaaf naannicha seeneeru baay'ee gadi aanaa fi fedhii qonnaan bultootaa waliin kan waliin simne akka ta'e himee qonnaan bultoonni bara darbes gogiinsaan miidhamaniiran ammas rakkoof saaxilamuu jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa biiroo qonnaa naannichaa obbo Abrahaam Harifayyoo naannichatti bara kana hanga ammaatti xaa'oon kuntaala 1,330 ol galuu ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo Biriitaanitti taasifameen hoogganaan paartii Liiber Keer Istiimer paartiin isaanii injifannoo guddaa erga argatee booda muumicha ministeeraa Biriitaan ta'anii jiru jaallanneen dabalataan nutti himti.
Istiimer paartiin isaanii erga injifatee booda haasawa jalqabaa dhageessisaniin uummataan ergaman qabu kan guutummaa biyyattii haaressuu irratti kottaa dabalamaa jedhan hojiin jijjiiramaa amma jalqabeera. Mootummaa kootti deebitanii amantii akka horattan taasifna jechuudhaan deeggartoota ofiif ibsan. Kunis Istiimer injifatamuu hamaan erga isaan mudatee waggaa 5 guutin paartii isaanii hoogganuudhaan gara mootummaatti deebi'uu akka danda'u taasisan. Garuu paartiin Leebar hojii guddaan kan dinagdee jijjiirama fidu dhabe haaressanii jajjabeessuun uummata immoo hamilee toruutu isa eeggata. Hoogganaan yaada irratti ciccitootaa Riishii Sunaak sirna gaggeessaa isaanii irratti haasawaa dhageessaniin mufannaa namoota sagalee kennanii nan hubadha. Kufaatii mudateefis itti gaafatama nan fudhadhaa jedhan. Sana booda masaraa Baakingham Palaas deemuudhaan aangoo gadhiisuu isaanii mootii biyyattii Chaarles 3ffaatti dhiyeeffatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabbanni biyyoota lixaan hundaa'e kan tumsa eegumsa albuudaa jedhamu sochii dhaabbileen chaayinaa albuuda Afrikaa irratti gaggeessan mormaa jiru. Keessumaa gatii albuuda koobaaltii kan biyya Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa bahuu irratti xiyyeeffachuun gabaasa Henry Wilkins kan irratti qopheesse Bafqaaduu Morodaa haalattaan hundhiyeessa.
Tumsi eegumsa albuudaa dhaabbata walta'iinsa biyyoottan gama lixaa bara 2022 ijaarrataniidha. Tumsa kana keessatti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Hoozee W. Fernaandeezii kaampaaniin albuudaa chaayinaa albuuda koobaaltii jedhamu biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessaa baasaa jiru irratti gatii dirqisiisaa kaa'eera jechuudhaan ji'a darbe himatanii turan. Hojiiwwan oomishaatii fi daldalaa al tokko tokko toftaa fayyadamu. Biyyoottan tokko tokko keessatti immoo haala seeraan ala ta'e fayyadamu. Waldorgommii fi kophaa ofiitti dhuunfachuu yookiin moonoppoolii jajjabeessu. Dhimma kanarratti dhaabbanni albuuda chaayinaa Simook jedhamee beekamu VOA'dhaa fi deebii barreeffamaan kenneen himannaa kana cimsinee ni haalla. Jijjiiramni gatii kun sadarkaa idilee keessa kan jiruu fi calaqqisiisa dhugaa dhiyeessiidhaa fi fedhii gabaa keessa jiruuti jedhee jira. Tumsi eegumsa yookiin nageenya albuudaa inni MSP jedhamee waamamu gama isaatiin gatii dirqiidhaan muraasa ta'ee kaa'amu balleessuudhaaf biyyoottan guddachaa jiranu bakka hojjettootaa fi rakaawwan yookaan institiyushinii irratti saamichi raawwatu keessatti haala industirii albuuda addunyaa haaromsuu fi akka jiru ibsameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa gargaaraa ministiraatti itti gaafatamaa dhimma guddina diinagdee haanisaatii fi naannoo kan ta'an Hoozee W. Fernaandeez albunni Afrika kan akka kobaltin hala jijjina maqilleensaatiin wal qabate sochii haniisa magariisaa keessatti gaye gudda akka taphatu dubbatani.
We need Africa. We need African resources in order to do that.
Afrika ni barbaanna. Sana gochuudhaaf qabeenya Afrikaa ni barbaanna. Afrikaan waan yeroo hunda barbaaddu argachuu dandeessi. Kan akka gargaarsa teeknikaa, ce'umsa beekumsaa, hawaasa wajjin hojjechuu fi hawaasaa fi bu'aa buusuu jechuudha.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti United States gamtaan Awurooppaatii fi biyyootan tumsa nageenya albuudaa keessa jiranu dorgommiin Chaayinaan biyyootan lixaa wajjiniin taasisaa jirtu waan cimaa jiruu fi Chaayinaa bakka sanarraa fageessuudhaa fi to'annoo qabeenya tarsiimoo kaayyeffatanii jiru. Yaada kanarratti Fernaandeezii yemmuu dubbatan.
The objective here is to diversify our supply chains. It is true.
Kaayyoon as jiru haalota dhiheessii babal'isuudha. Chaayinaan albuudota kana to'achaa jiraachuun ishee dhugaadha. Sun warra dhihaa qofaaf osoo hin taane hunda keenya waan rakkinaaf saaxiludha. Kana hunda duudhaalee naannoo hawaasummaa fi bulchiinsa olaanoo kabachiisne hojjechuuf kaayyeffanna. Kana jechuun koo hawaasa wajjin hojjechuun hawaasni qabeenya uumamaa isaarraa akka fayyadamu gochuu jechuu kooti.
Ogeessonni albuudaa akka VOA'tti himanitti kaampaanonni Chaayinaa industirii albuudaa keessatti akka waan hamaa ta'e hojjechaa jiranuutii fi gocha isaanii kana diiguudhaa fi tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaa akka barbaachisaa ta'e dubbatu. Andiree Baayyaa hoogganaa dhaabbata Koree Pootaashii jedhamuu fi biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti argamuuti akkas jedhan.
It's an important reaction to.
Kanneen shakkii wal fakkaataa hin qabne ofirraa ittisuuf deebii barbaachisaadha. Wanti ta'u Afrikaa keessatti investoroota dhuunfaa Chaayinaa baay'ee kanneen kana booda mootummaa isaanii fi biyya isaaniitiin illee to'annaa jala hin oolletu jiru. Haalli isaaniis caalaa waan nama rifaasisu ta'uu danda'a.
Akka xiinxaltoonni jedhanutti tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaatii fi biyyoottan lixaa amma akka Chaayinaa kaampaanota dhuunfaa to'achuudhaa fi dandeettii hin qabnetti waan barbaadanu fiixaanii baafachuu hin danda'an. Kiristaan Giruujneemaa dhaabbata Chaayinaa Giloobaal Saawuzii jedhamurraa waan jedhan qabu.
So that's why.
Walta'iinsi nageenya albuudaa yookaan MSP bu'uura seera murteessaa qabeenya dheedhii kan Awurooppaa kan akka sochii Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessa jiru hundi isaanii waan tokko irratti hirkatanii jiru. Dhaabbileen dhuunfaa tarsimoo kana hordofuuf fedhii qabaachuu isaanii irratti hundaa'aa jiru.
Dhuma irrattis Hoosee Fernaandees biyyoottan Afrikaa eenyu wajjiniin akka michummaa qabaachuu qabanu ofuma isaaniiti murteessuu akka qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. An Bafqaadu Morodaati Washington DC irraa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii labata. Qophii labataa har'aatiin Firaa'ol Ahmed as United States keessaa barataa yuunivarsiitii ta'e doormii isaa keessatti barattootatti buna Itoophiyaatii fide gurguruu jalqabe. Ol guddisuun amma kutaawwan bulchiinsa United States garaa garaa keessatti raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuun kan jalqabeeru gara fuuldura duraattis hojii kana bal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Itti dhiyaadha. Firaa'ol Ahmed, baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jala.
Hedduu galatame.
Firaa'ol Ahmed, odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seelus yuunivarsiitii ittiin baradhu.
Muummee kan baratta?
Faayinaansii fi antarpirinarshiippii.
Antarpirinarshiippii. Tole, hojii natti jalqabde antarpirinarshiippiidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. An kaniin Itoophiyaatiin dhaladdee guddadhe umrii 14 as dhufe. kan asnafi da immigration opportunity ma tiki ya to asdufe ha tiki ya asgiraci turfe en yero isin citizenata ta samboda asnafi du
buna gurguru committee jalqabte
buna gurguru kan jalqabe yero hunda business a garantore un greenas de ferraca se biye gafan jirulle suqi kaysati family ki yegar garantore heddu samu business a think abatore dum business jalada and business a oson college une galin business a torbe galin tor high school in wana dadda huchu online gurguru kobe bite ibere gurguru amazon reti wa gurguru heddu one side hustle gete yadu nan de so angode tentre and your own dufe college egalu and division 1 also chaha Saint Louis University daf chahi sa long distance one inch off samara toko mili na godami la fenki na chabe chahun dan doctor so bati afurif wata kagodun dan doctor de mila ki ya butina ratikani wanta demo male chahun dan dau kubata bakin dan dau and namu yake an heddu jala da why godu to say town am dan dogi yaro sanin one in be ko ticket de be say and if gafa chegal mali business ne galu dan doje akasiti hali kote bulan biye kenya malaka gahanar kan ne buna sani gurguru dan baro akasib barade yaro san formata wani fidu dan dona tifakati amma ta hubatulle amma ta kudanan dufu kaisati yo gudata da yamne formata gudawa ne fidu dan da ufwan kanarati rakina kana furu murtesi akasiti business egal
buna kana dormi kaisati barato tat gurguru akajal kabdel bunicha danfiste bo de isati gurguru jal kabde
buna yaro dura danfiseti gurguru ke
mana barum sa kaisati dormi kaisati danfiste buna gurguru ni yak de isati gurguru jal kabde
yes
buna malif go
buna gurguru of osontain transaction business agorun dormi kaisati wan ha yema momiti imo yaro ni titaye tiyadu an wannin namni bra nam hamenye fidanjiru nam bra kan go dajiru njiru wan kan go duni sanifuan yobo de baran ifamin gafa chuna waya idan permission gafa duroje iti go du e gale akasiti ero amata ta komo kan bode find out baran wan kan e go on business ne kenye gudate ero sanis wan kan wannin dabu dan domiti already gudatu jira yo qanin toko choose go look abadute bunanra filachuna waya
barumsakiya
rajanan yo akaste yero sanity already publication at that one I'll get to ref university think year lane one and go to jiro one publication I'll get to ref isana kan barumsada bu fene sanifu akan bunakiya gurguru na hayaman afkanan
barana barumsake nitumurta
amata yes
umrinke mega
amadi damitako an umrinke
malaka haga amati tingurgurte soromte tamo aga haga mregeset
sorom business yero heddu company successful build gadun heddu amata era furata
gara ethiopia tansede bisati tari ethiopia kes hanga kutasagali tille turte baratoni university barnota erga baratani tumurani bodayu hoji labu sani fdam sakami kapt
duran wandura very unfortunate one ulfatu because rakina sani ko for some time rakina biye isan kesa giraniti opportunity hedun kabani imo at least hoji labdani yo kusani ta ajiratante accepting godina one bra one different try goda do it
bunike bunamo iela
yep
bunamo I kanaboda United States ke sette akuma war Starbucks fa akuma McDonald's fa company gudata yete arginamo akamta yete sargina
bunamo I company aka Starbucks fi McDonald's sen argino because company kun is on scalability refocus godani amas cafe one banunatin fakat rakini sunis nuti wani hanga farmerat farmerotat dalau dan deny hanga kote bulat dalau dan deny hunda itu dalau berban. Yo asyik Amerika ti kafe bene buna nuti ka kapi na servu gonute kote bulat rafa gacha wan demnuf.
Amma walu magalat buna Ethiopia ragar biya kanat galchu jalkab danitu.
Ayen.
Me jalkaba buna hagami fiddani. Isati university ti gurguru ka terra kane sanaboda hagam hagami sadarka sa guddisa luftani amma mo hagam fiddani tu baraka nagara biya kanati
buna jalkaba kam finne poundi sodom shanta haraki yake sati isin vacation of ethiopia turte isitu fidelo fe akasiti gurgure container amma bati sadi baati sadi dura container afin
oromon bunafi nagahin nabinaila gafa buna luge nama ebisu anile bunaf nagan nabin sinja
galatom
galatom sagale america saganta afan romorra mammo qopiya da to kokamna garasitti chen malawin sero tawalabuma presi ukamsan hakushetin foye insa argamsistus dorsisni gazetesto terregaw hamate tifufusa dabanni media fi qapsa onni mirgana moma dabatani dubatani tijru malawin wagaduftu filanno wali galaf qoppa enna jirtu kanat walabuma presi retalelawan ofaman kanisan yaddesu taw gazetesto nipsaniru gabasa jamal prince magala liliwangara erge tujubetu deessa
malawi kesa bulchinsi amajru barakuma lamaf digdama kesa ango qabate batile sadibod serawon walabumma presi ukamsan haqusatif ajaib sifanna horate ture itanses wogota sadidura sera odefanno ummatan gaus hojira olcheja hata umale wogota laman darban utuwal rankutin gazetesonni qiyafata dorsisa fidata usani dubata turaniru waltan media biyoti afrika kibba barakuma lamaf digdame afur gazetesonni sadihida musani beksisejra wogadar bemo gazetesonni kudan hidamaniru yokan hojira utujrani halellan ratrawotera chisamn gulube wajra abaticha dame malawitif ittantu duratisura
we concerned by the level of like I've said intimidation
kesu mayero filannon ya chaadu be kanat dorsisi gazet eso tarago sadal kan rajiru no ya desajra
woga achanu barakuma lamaf digdama bati e blakesa platform for investigative journalism abati waltaji qoratu magazet eso majedamuf gazet esa katai grigori gondwe gabasa tokko enna qopesu maddisa enyufa akkataan akkadubatu gochuf polison hidani akkaturan commissionin mergana mamarawi VOF ipsejra gabasi grigori gondwe motuman malawi biye ingilizi ke sakajratan namadaldala zunet star jedaman walin hariro daldala qabu kanjed uratti kafulle fatiyotaw namni daldala sun angota malawi kanermachise oji malamaltuma rawata jiru jeramudan biye ingilizi ke sat namaqorannan irratt banameda manarraft diyat garu nihalan commissionin mirgana mamalawi akajedetti gazetesa qoratan grigori gondwe umnota ittisam malawi bra dorsisi erge samudate boda bati guran aladar bebiya baqate vun umnota ittisam malawi bra debi argachuf gafatus tolenjedi nafan ittanto durate sun abata media biyote afrika chisam ngulube akasjed
there are also people that would want their interest not to be brought
bo asan argatan mulinatti akka hindubatam ne yokan akasani dokotu namonni barbadan jiru gazetessonimmo demokrasin kenya akka cimu yadudan wontota kasis satlani gabasu sababa kana gazetesson qorannor dorsisirgaw amma ta de mera
Komishiniin mirga namaa Maalaawii Gamasaan dhugaadha mootummaan seeraawwan hojii gaazexeessotaaf gufuu ta'an hedduu haqeera. Garuu filannoo dhufaa jiruuf qopheen ta'aa yeroo jiru kanatti akkaataa miidiyaan itti qabamee jiru yaaddessaadhaa jedha. Tereesaa Indaangaadaa komishinichatti itti gaafatamtu damee siyaasaaf mirga siiviiliiti. Akkas jechuun ibsu.
It's quite concerning. On the other hand, really good that we have laws in place that journalists or citizens.
Gam tokkoon gaazexeessonni yookaan lammiiwwan yaada isaanii walabummaan ibsachuu akka danda'an kan taasisan seerawwan gaggaariin jiru. Gama kaaniin immoo walabummaan seeraan nu kenname kana daangessuuf jecha sirna mootummaa waaltaaleetti kan gargaaraman jiraachuu isaanii argina. Sun nu yaaddessa.
Filannoo waggaa dhuftu baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf qopheen itti fufee innaa jiru kanatti waaltaaleen mirga namaaf walabummaa pirasii gaazexeessummaa diinummaan ilaaluun waan heddummaateef jecha nageenyi isaanii eegame uummataaf odeeffannoo ittiin ga'uu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru jedha. Komishinichatti itti gaafatamtuun damee siyaasaaf mirga siiviilii Tereesaa Indaangaadaa innaa dubbatan.
Now we're going towards the election. The media is very critical in any election, as you may imagine.
Filannoon dhiyaateera. Akkuma filannoo sakamirratti iyyuu ta'u miidiyaan gabaasaalee akka hanqee kan dhiyeessa. Ammuma gaazexeessotarra doorsise ga'u argaa jirra. Hojiin isaaniis guutummaadhaan nageenyi isaaniis eegamee hojjechuu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru.
Itti fufanis gaazexeessaan tokko nageenya isaaf sodaate hanga biyya dhiisee godaanutti ga'uun yaaddessaadha jedhaniiru. Oguma gaazexeessummaa biyyattii ka to'atu manni maree miidiyaa Maalaawii Miidiyaa Kaawunsil haalli jiru miseensonni miidiyaa aangawoota irratti gabaasaalee qorannaa uummataan ga'uudhaan akka isaan itti gaafataman gochuu keessatti qooda qaban guutummaan akka ba'an hin taasisu jedhu. Itti gaafatamaa olaanaan Moses Kofi innaa ibsan.
We are going into an election period. There will definitely have to be a lot to be exposed so that we help.
Kan nuti jirru yeroo filannoo keessa uummanni sirriitti waan barbaadu akka filatu gochuudhaaf waan hedduun saaxilaman akka jiraatan beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ta'aa jiru yoo itti fufe ajandaan ofii isaanii beeksifachuudhaaf akka isaaniif tolutti miidiyaa niwukaamsuu jechuudha. Kun immoo sirna bulchiisa Maalaawii balaaf saaxila.
Ministiriin beeksisaaf dijitaayizeeshinii Maalaawii Moses Kunkuyaa gama isaaniin VOA fi yaada isaanii kennuuf toleen jedhin hafan. Haa ta'u malee deebii barreeffamaan kennaniin walabummaa pirasii irratti haleellaan oofamaa jira himannaan jedhu kan hundeen qabaannee jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Mootummaan nageenyaaf walabummaa gaazexeessotaa eeguuf cicha qaba jedhanii dhaaboliin mootummaa gaazexeessota tuun dhamaasin ragaa akka kennaniif seerri ajaju ba'uun cicha nuti qabnuuf fakkeenyaa jedhan. Waaltaa miidiyaa biyyootii Afrikaa kibbaarraa Chisam Ngulubee yaada kennan qabu.
It's supposed to make it easier for us to access information.
Malatti odeeffannoo argannu nuu salphisuutu irra ture kan ta'aa jiru sana miti. Waajjiraaleen mootummaa odeeffannoo kennuuf qophii ta'uun akka irra jiru seericha irra taa'ee jira. Garuu hojiirra noolle.
Heerri Maalaawii walabummaan pirasii akka kabajamu ajaja. Komishiniin mirga namaa biyyattii akka jedhetti aangawoonni mootummaa yoo seera kabajan malee filannoon ga'uu isaa dura haleellaa irra ga'uu dandamatanii hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin lakkoobsi gaazexeessota carraan kan akka Giriigoorii Goondu'ee isaan dhaqqabu dabaluunsaa. Waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi tiwiitarii fi inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikkuuf qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii. Karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gamme gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraan piroojiisarri keenya har'aa biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asuma irratti xumurra halkan gaari torban gaari.